ducada marka eedaanku dhammaado allahumma rabbi rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata walfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah. Eebbaha iskale dacwada tan dhammayska tiran iyo salaada tan loo taagan yahay sii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wasiilo boos jannada ah iyo fadiilo boos dheeraad ah oo ka fadilan, kana soo saar maqaamkii la mahadiyey ee aada ugu ballanqaaday rabbiyow.